dole chiga lisondole mbilola mangazi ngangingazuthi mawutomilezweni kanti uhambo hambo hambo phophi lisondole chiga lisondole mbilola mangazi ngangingazuthi mawunemalezweni kanti hambi 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 phele ithi lisondole chiga lisondole mbilola mangazi ngiba ngingazuthi mawutumilezweni kanti uhambo hambo hambo phophi wena ntumo lwamazi umvikele wethumo lwamazi umvikele ngingayitsheli kwanto engangikhula nabo nje wento yamazi umbhekele wena ntumo lwamazi umvikele wethumo lwamazi umbhekele ngingayitsheli kwanto engangikhula nabo nje wento yamazi umbhekele wobutumo ngiyalisaba luyamngeni umuntu ekhanda lakho omunye zakho athena lawa ekhula khonanga wento yamuzi umvikeni wentumo ngiyafaba uyamngeni umuntu ekhanda lakho azakho athena abantu ababemsizi wento yamuzi umvikelenga wentumo ngiyangqena uyamngeni umuntu ekhanda lakho azakho athena abantu aphila nabo nje wento yamuzi umbhekele zinto zenze lisondole mbilo lamangazi ngiba ngingazuthi mawutumilezweni kanti uhamba uhambo hambo phophi
hiphop.com.